studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heedi be studio tamani oda sa yo saki ko modo Ousmane Diko halanta on ko baruji gondi do di joodo maison de la presse la bamako Mamadi Keita wonanen to boggi jande to holar warti do sumeli buube mega fa hokkitama jonde mudum premier ministre hanki tiagal jodagol kanaki leedi men nono darantodo gouvernement kesso e wi honje tobe yogabe ka dongal dontugol gouvernement makko o ana teddi fasannen hono goddo gonde hirdube lambe du nangama an hawra e taton natube juude kanon hirdube lambe bi kolitan suudu sariya sedawo fa be njopite donnobe dow lawdi e police en goni yaadube salondirbe sabe heewa teddinobe police en be nan ko heewi cuboto wayde darade ko saabi sabe calto dun on keba hono jaab mudun le kabaruji amen yo di goni sembe kabaruji di men jogani yon bismillah de do tamani tiagal ko kananke leydi meden di joina kenya bamako ko o wartiri sumele buube mega du e dow do darinodo so premier ministre le leruji garoji di non o andinan wombe le gouvernement makko nenno e mudum du e wi honje tobe yogabe ka ko donti gouvernement garo o dongal mudungal ana teddi fasane keddana mamadou sam seek fa fam wada
hono ni dum wajibina e le nugal seraji amen premier ministre o neldi president o bataki yopugul golle kanko e kala ministre embe den won ko ibrahim bokar keta holitimo wide holare o ana heddi hendu nabali denno sumeilu bubey mayga jokito golleji di do tilimali won ko kabar mudum martina kumpa kenyen denno kanko premier ministre bamtar o na hani joinde ministre en e le ko warato ko honjotobe hewbe kulti wide kanko ministre kiddo kmani do mangal pade en e kanye golledal halkuna leede joina gouvernement mo semem fuf to landingol wuteji garoji député en gouvernement kando juina do on hani dun hinnade tilaji kewdi guddi ana edido tilaji huncangul hore golleji talkul kawral ima daraji denagu yawtagol kabaru mangal pade en e kanye kabaru cellal jande hebgol golle e kabaru sariya bale robe be dun na domi yo sariya wol chapande joy didi huncena hore bangal ngeduma be chapan tati do temdere robe en kambe tawede le gouvernement o le lewru janvier hitane 2018 won ko kanko sumelu bube mayga noma premier ministre mo lonti o woni Abdoulaye Idrissa Mayga wadi ndenagu der leydi ndi e tawede fuf o wawi hinnade landungol wuteji juingol president leydi ndi o do neddo mo wona fi bolo e le kabar politique gila kabar demokrasi o fuddi sumeilu bube mayga latika no ministre labi kewdi
e wi andama no politika kuka kananke leydi ndi ana hani hebdo waju tiagal wuteji di le juingol gouvernement kesso nan e wi professeur Issa Ndiaye ibeka ana hani jabbade hono juingol gouvernement kawra kala tan yo gouvernement kab antode leydi ndi fu o hani juinde keddena Mamadou Sam Seck
défi
politique du président son titre la politique kanko président o jogi tiagal wuteji di do rafi gotuma ko leydi ndi edade don don wona goto fuf jabani lamu mako o hononi e le ko jabbi denno o yitraga fi wattande hakkilo on don nuko wona mo fuf dum wondi e kanko e hore mako gondo hore jo gollido mawde leydi malindi on nuko dun hana yebede bangal jo ingol gouvernement mawdo hinnade ti allahji e kanye himmeji bibbe leydi ndi dum wona fe ko famde subagol yimbe le gollobe der gouvernement o haybete sanne bangal mudu tama o nortorto sanne kuteji yabbidi di madun hinnotatan guldeji yoga dum ka yete ele ko rata ko min ka hakul am jabata fe wadde hononi ele ko jabbi hebinde gorma o sakrabe makko madun yimbele budbe fuf bottade mo dongal politique den na dum yata tiagal tewtude yimbele hebe mbawam be hinnade himmeji bibbe leydi mali eti allahji di leydi mali jogi wakkat joon o
kala ko jiddon famitaade poda faydo beme amen ande Facebook na Twitter o mbaydu noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon goddo kibido e sumele sise nangama hankin damal d'accord de URD badlabugo yo tatabo e nangabe hibbibe e sumele sise be ila ko jabuji wateji president nyande 12 leru utundi di njabana nen herdube lamu mbi ngulutito le suudu sariya sedo yalla ebe njopite kanko cheble drame o ardo kabaru campagne sumele sise wonko haadi Aliou Sidibe keddena Mamadou Sam Seck
ilon tamne o commissaire
to commissaire to won ko be nabbe mo tondun o wali fa hande dun to commissaire to woni tawe mi andana ko dun sabi dido imadraji yabgul hakkeji kanko jara o e wi commissaire o to siège fedde irte to woni ko be nangi mo be tawri mo na do takine mudun sakade cholla e kanya dun matatam kewdo ka tamadun no wawi latade sababu nangude neddo min mila wiide cadela kewdo ngundi hewtade kabar demokrasi leedi malindi e kanya jinganobe sumala sisebe ha minan avocat e be kay nangunde imadraji tafon bangal kabaru pul boro e kanya Musa Kimbiri min woytoto do yidugol seraji uddugol neddo kaso ngodo woytanga dun ngatta fewde e kumani be kabaru sariya fedde sidiaw ka ko woni kabaru kanko jara o kay ngana fe jabobe
c'est inacceptable
ko buri noga yaw gollobe le pelle kabaje yurku yurkuji e mali fawarde legine an gonde e jande bamako do gol moba do gol de yontere e wi daranibe dun yo beedande be do gollobe faamu fa kaba e yurku yurkuji kanyu e labbinde hono kalsi kebirado no sobiri hono jokko secrétaire général nations unies le golleji daranagol de era an le mali do ila Ajmare yabbinede tiagal kidal te salite agolok kanko Jean-Pierre Lacroix o warti bamako do o yidi yottinabe kabaruji batte mudun nanno andini du minisma heddoto e golleji faabagol deere le mali hono jengingo golle kawrangal faawarde e deere le mali do nanno wonko sefudi Fatiyatra keddena Mamad Samaseku
cette mission
de gulɗo dawul ko buri balde joyi der lidi mali lati sababu jeyi nokkuji kewdi ewde tisalit yade agelok warde kidal gaaw sibari e bamako min gadi totonal haklaji hakune amen e minisma e lamkobe lidi mali e kanye gulirde godde lidi mali do kabar yure mbawdo gollede e kanye dun golleji kumani di talkuru jam e dawral denno min taki wide mo fufna felliti bangal yargol yeso kabar o e kanye dun jogtitade golleji di min jebata ko fi kala ni imadraj hotagul jam e dejre bibe leedi mali
la paix la concorde
be yo wondube salondirbe police en kanyi e donnobe do laawi di poccondirali fasanne hande heewa e donnobe do laawi di teddinobe police en be yoga subatu du wayde darade se demjinama yoga be du tewmititte lande jukedu ko saboto donnobe e do laawi di salade darade police an jogi sariya tewnitade be dow laawi dina Fatiyatra won ko hebani hen keddena Mamad Samaseku e Ousmane Yali Bouli
ana tidi e le circulation neddo wasa yide police abe dugure tiagal yimbe le tialibe darade won nawtortobe laawi kulitibe wide be dulla fi faratiji gondi hono dido golleji di
moi je pense que
mil sariya yi laay ko gaddira yo fatiddi non nenno sen non sini neddo wadi ko walda e sariya an han darade halda e police en golle mabbe gollata neddo se wadi ko hana wadde an han darade halda e mabbe mede mil himbe won teddinta sariya dum sabede himbe pamindirta e police en be faysa tawa e be gadda golle yogaji kambe ko ko walda e sariya ka fu e tawede e be kan yettede e be kan tedinede dum sabbe golle mabbe be gollata sini be darnima ad hani darade kedada ko be kalente nenno sini a doggi ana way hon dum wona holaaki hore ma
ka won kultibe wiide sabu buppidi hakuri mabbe police abe yobori fuf ko be do wajimbintabe yobori kalisi ko e wi mabbe fayso be lutay sariya be do police abe be mbasata fe itude kalisi dum mabbe
bo de wu famare
sini police en darnimi waktu yoga min jabata darade sabbi golleji mabbe di ana dukkini fayse talki ma fu kibbi wakati yogo be donkata ko be kala yalla dañi ko be kibbi e juude ma police en be danniga faru muto an yayna sanne nenno farde makko widega mi watta ampul keso e mi kinama yobba teme didi mi mila e be jabbintina golleji di kalisi tambe tewtata police en be e be dukkini wattu yoga fayse talki mana kibbi be donkata ko be biya yalla dañi ko be kibbi e juude ma fay joni won kamion mo be darni yesan do be bi kena joomu hokka be kalisi tawene o wada fi hunde
az saudo lebla doye
e wi kadme ande sariya dum fu fetawede police abe hana fi dugudi tiaga notorobe lawbe fayso be do lutti sariya
wana wajibi e jokkito tiagal neddo sabi e be kan darade don be kaybe wobbe jaati nenno be jokka tiagal neddo hana walda e sariya sini be cela jukul tiagal neddo dum an way latade sababu kasara goddo nenno fayso joom walda e sariya hana jokkede kana tawe joom ko wadi dum wajibi kina jokkite
mi citina wiide police abe hewbe keddige e hono dido golleji dogude tiagal yimbele e les circulation denno don hani kambe police abe tabo sariya nawtortobe lawbe dum jaba darade
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famuto hono gubal ganda iso e larwotobe ana jilo jamma fu leede haale jidara kany e bagunje le ngalur gawo ko buri lebbi jeegom hande e wi larwotobe non de do dele didi ngoni do falatobe motoji e laawi ndaddi jappore nenna an foti sappo moto gujjaade de do nyalaade cakitiide jonte hande ku ko piro we ana buti le ngalur gawonde wattu jamma nenne e ko kanda hono donnobe do laawi di yoga e sottobe hotelaji di du kuliti sodobe panditi batte kugul ko bandiji jogi di kabarde palike e lawol car pamaro dawobe non altinere jabbinde nde nyande tati lewru septembre gonde mudum do do bon wataguna les cercles ensongo mobengel yo ayeru juri les leddi niger nanna yo bandiji didi ngadi odo golle wonki moussa kaka chauffeur ono yottorama caldi donnobe be ono dawobe be du fu tetama karisiji mu en kany e telebihoji mu en fu fedde hono watanore hakkilo hono angaruji e kutteji mudum bati ñande altinel tati lewru septembre ñoro yo andande bonan daji ndiyam di le communauté sapejego ñoro le wattu ndungu o nenno li bato o tindinagol wadi du fewde e jama o le hono yewtereji radio ji meden cewdi hecci kenya ñande altinel tati lewru septembre suudu sami do suka debbo mo dubi sapejego le dehande dar salam segu o heddi ken nenno yo tuboji mawdi cakitidi di ngadi o do ka do kasara nenno sutur makko wadi kenya yeso kanan ko be ngalduru defu yo Allah hejju nenno yo do kadde di do kabaruji kedde hedad faande yewtere man yeso en tawde ko warata
sido tamani